my story. My life has been a struggle. Toka nilipokuwa mdogo nasikia kuna good life. Sita kuisha ta kidogo. Sija lala, sijamka, pango na daiwa kodi. Kazi yangu machinga, migambo na piga hodi. Jibu ku calm down, hasa zina ni control. Kwa zina kutana na mazito ambao sija yaona before. Sometime na wada sana mbaka nice na kufuru. Duninyo taitangara na minish maisha huru. Majikuma na overdose, no money, no rose. Maisha ngwa yana fura. Telling kumwaga machungu. Maisha magumu, I suck, sinachapa. Kazi yangu kukata mita. Narudi home, nawesha koroboi. Nashindo wafanya lolote cause mechoka ndipo hoi. Napata midadi, geto na kufa njiana. Nasikia kuna fisadi. Na nasikia kuna fisadi.
So sad, so sad. Gonna lost the best thing I ever had. And you know that I'm sorry. Cause I belong, I need you most. You've become me.
Nilipasa kwa miguu ila leo mindo kichwa. Matatizo na nificha dimta na geuka pusha. Maisha kitenda wili nimesha kosea jibu. Dogo anauliza kula siji nini cha kumjibu. Nafanya mishe ili ntimize wajibu. Hakuna nachofanikiwa naishia kupata aibu. Sometime ndo mana na miss daddy na mami. Natamani kama ungerudi tena duniani. Lala na matatizo nikiamka yameongezeka. Njaa imekithiri mpaka mtaani nazoeleka. Umaskini wangu kikwazo dede sweet imepigika. Midele matatizo sijuagi raha kabisa. Mtamwambie nani? Sioni daddy, sioni mami, sioni ndugu, sioni jirani. I'm all alone na maji ya poshingoni. Mtamwambie nani? Sioni daddy, sioni mami, sioni ndugu, sioni jirani. I'm all alone, na maji ya kushingoni. Yeah. You know sometimes little love you don't deserve. Because life comes like a surprise. You may compete and struggle and never win a prize. Yeah. Makambako Latin.